Parliament yaisiza teka lya copyright and neighboring rights amendment bill 2025 anga lino teka ligendo kuyamba banna bitono okufuna mu biye byabwe kino kakijja kuba kitegeeza nti omukutu gwa mawulire gwonna oba mu bifo ebisanyukirwamu byonna okuzannya oluyimba lw'omuyimbi yenna obaako akasente k'osasulayo amakwisa teka lino olunaku lw'eggulo bangi ku banna bitono babadde mu Parliament nga bakulembeddwa amakulira ekibiina ekibagatta Eddie Kenzo era bano bawagidde teka lino Stephen Barker ssentebe wa kakiiko ka Parliament yakebya amateeka ngerake kabadde kavunaanyizibwa ku teeka lino agamba nti etteeka lino lya kuyamba banna bitono okukuuma ebiye byabwe n'okubifunamu obulungi okwawukanako ne bwe gubadde kati Parliament oluvannyuma lw'okuyisa etteeka lino eragidde banna bitono bonna okutandika okuwandiisanga ebiye byabwe bwe baba ab'okubifunamu etteeka lino kati lirinze mukulembeze wa ggwanga lino yoweri Kaguta Museveni okulissaako omukono awo litandike okukola.